Gadete Music Promotions.
Winnie Beats go crazy.
Anona chongo. Yo boy, yo maps. Let's get them.
None for you, guys, and I want to be 13 and Kumisha. Bashi Yamakale Vampala. None for you, guys, and I look for no be 13 and Kumisha. 30.
If you want it on us, paka ukote. Tawakan session olo miala ushombe. Ofonchudi lo wishing anga fiali fiove. You don't know my story, si wanze komo struggle. Teka chidi lo kamfeda didi mupwando. Sunga niti pefeva ibwe na japo. Shaba selfie, shero nidi pekaso. Family madeje chito vonse supa. Nidi api sini makea ringa pa maruma. Nina badwi na kuwina ndine pusha. Today's best friend ni Judah mu future. Nga ufuna kwenda kazi simbino jumpa. Una pesa tina chinta wa shuka. Hapa levo ni mabwana mkubwa. Kade za chedi mashahida na muzumba.
Ngole fayo kese na wanome 13 kumwisha. Bashi ya makale vampara. Ngole fayo kese na lukwa nome 13 kumwisha. 30. Mchele ehumfo ufina ndaba tefyo na kule fia. Ama chushi ya lenga mfike panu. Wimbone fia. Uimisha mchele ehumfo ufina ndaba tefyo na kule fia. Ama chushi ya lenga mfike panu.
Mbelele
Abalenja mbaku
mbale.
Abatila nshaka winebo. Abatila ngala chula fene.
Mbelele
Abalenja mbaku
mbale.
Kona my family member. No weapons formed against me. Back to the sender. Gadrimu yako nkodi wono nkala fedia. Jenga pedi na pepa za kucha ya lecture. Chinatulika kudala sunga kwa nisomenda. Ngati suma sekela mo sensa denja. Bakungusha kano mkai paedesa. Nina jarisika kudala unachedua. Kubonze barua ni dear God forgive them. For kissing my name it's a big shame. Choka kumavuto lo mchae condemn. Unizonde unikonde no problem. When you look at me mumanvera chintinya. Shilabushiku yesu wani pimpinga. That's the reason why suma pikinga. For me God is my only redeemer.
Mbole faya
mukae kunganga.
Mukawe
mukese nefimanga. Love haya shampanga.
Mbole faya
mukae kunganga.
Mukawe
mukese nefimanga. Love haya shampanga.
Yaka hostel Yosam logistics. Mche mwa Mkazanda Kupara CB. Wise man Chadi Young Standard man I see you. Sweet people Spark smiling. Niko Jiku Mkonga Chauta One. Mr. Marcus Pasolwez Uncle Rich Rich Moshaz
Mosfide Pachirundu Gadete Music Promotion
Edo Rekasho.